yo kakasasa.
Ijo
Najofa wa melody. Nani yako naona kuna utangawize. Ushanishika mami na sendi popote. Nani yako naona kuna utangawize. Ushanishika mami na sendi popote.
Nikikupata ntafurahi. Kiwa nawe chajida. Wengine tawaona wafa. Oh mami nikubali ni enjoy. Come on baby,
you are so beautiful.
Nataka uwe
wari material.
Come on baby,
you are so beautiful.
Nataka uwe
wari material.
Zimepita siku nyingi na kufuatilia. Hata zangu shilingi umesha nilia. Kama hunitaki ni bora kuniambia. Usinione mifataki na kufuatilia. Chakula sikitaki mawazo menzilia. Usingize si upati usiku ninalia. Uko peke yako kwenye moyo wangu. Nikabidhi moyo wako nami nikupe wangu. Mie sina pesa bali nayo mapenzi. Kama usito kutesa daima ntakuenzi. Na kupenda we mrembo na omba unirewe. Atamari kwe kwa tembo nitatoa niwe na wewe.
Ndani yako naona kuna utangawize. Ushanishika mami na sendi popote. Ndani yako naona kuna utangawize. Ushanishika mami na sendi popote.
Nikikupata ntafurahi. Kiwa nawe chajida. Mwingine tawaona wafa. Oh mami nikubali ni enjoy. Come on baby,
you are so beautiful.
Nataka uwe
wari material.
Come on baby,
you are so beautiful.
Nataka uwe
wari material.
Usisite mrembo mie kunikubali. Mie sina skendo ni mpole sio mkali. Chunguza zangu nyendo mwenye utakubali. Mbaka loli yondo wana nikubali. Sikutaki kimagendo na kutaka kihalali. Na kupenda zaidi upendo kiumo ntakujali. Mapenzi moto moto utayapata kwa nguhani. Kwa kwa kuna msoto ni furade ile mami.
You are so beautiful, beautiful. Hey, hey, hey. Nani yako naona kuna utangawize. Ushanishika mami na sendi popote. Nani yako naona kuna utangawize. Ushanishika mami na sendi popote.
Nikikupata ntafurahi.
Kiwa nawe chajida. Mwingine tawaona wafa. Oh mami nikubali ni enjoy.
Come on baby,
you are so beautiful.
Beat. Yeah, bye.